love story. Tachariyo, bigambo bya mukwano bipya. Ebinyuma babikyusa dda, ne babikola mpo bye bayagala. Tachariyo, buyimba bwa mukwano bunyuma. Obuliwo babukyusa dda, ne babukozesa nga bwe bayagala. Mazima tachariyo, story ya mukwano ntuufu. Ezisinga bazikwata mudda, ne beyongera mbye bayagala. Bwakugamba I love you, wabayo gwa kigambo mulala. Bwakugamba I miss you, wabayo ba kigambo balala. They are the same words, same stories, same songs, same touches, same tones, same bodies. Ebiwundu by'omukwano binti nabisajjula. Nakufumitafumita wotasuubira, n'owulira obulamu bwonna bulimu obumyanso. Nekosigaza n'akalyebula, ayagala kulaba ng'okogogwewo. Nalimanya omutima gwange mugumu, naye ebiwundu by'obusaale bikususeeko. Bigwoguwadde batyo nayuzayuza, ebiwundu by'omukwano binti nabisajjula. Nakufumitafumita wotasuubira, n'owulira obulamu bwonna bulimu obumyanso. Nekosigaza n'akalyebula, ayagala kulaba ng'okogogwewo. Naye mutima gwange lwaki tokula, lwaki tobonerera? Ya mukwano ipya, ebinyuma babikyusa dda, ne babikola mpo bye bayagala. Tachariyo, buyimba bwa mukwano bunyuma. Obuliwo babukyusa dda, ne babukozesa nga bwe bayagala. Mazima tachariyo, story ya mukwano ntuufu. Ezisinga bazikwata mudda, ne beyongera mbye bayagala. Bwakugamba I love you, wabayo gwa kigambo mulala. Bwakugamba I miss you, wabayo ba kigambo balala. Same words, same stories, same songs, same touches, same tone, same body, hey, but different life.